Valentine, okay? Met your kiss, you ready? Your partner, no till the problem, no till the problem. Siku ile baridi, sitajishuka kama upo kando yangu. Ikishika na amili, una zaidi ya moto fire. Sasita kidali kiuno wakintaya, skin chocolate liana wa ulaya. Umeupige mwingi mama you on fire. Angelina, Rokabai, she is from Bunguda. Kwa mama Samia kule Karekai, girl make I love you till I die. Umeitawala kili, kutamwa penzi la kusiridiki. Imezama kwa kisima, chenye kina kirefu. Natalipa mshara, we meneja wa moyo wangu. Doctor wa pressure na stressi, unanituliza. Unaloka ba baby, acha ni queen, yeah. Oh yeah, it's the way you do me ginger. Cause the way you love me darling, the way you do my body, body. The way you talk, the way you walk, the way you call me papi. The way you love me, honey, the way you call me daddy, it's only you and me. Rockabye, baby, rockabye.
Rockabye, baby, rockabye.
I need you.
Rockabye, baby, rockabye.
Straight to my belly tonight.
Rockabye, baby, rockabye.
I'm gonna need you.
Rockabye, baby, rockabye.
Straight to my belly tonight.
Sifosui mwenyewe na ruditu. Nikiwa mbali nae naisi na mkosa. Moja mbili haikai nkimkosa. Sipure kuna kitu menifanya. Kama kuroka umeniroka vizuri. Nipe namba ya mganga ni mwambie baby.
Aongeze dawa
kinita. Kufu zinanisha. Nalegea kabisa kabla ujanishika. Mwazako bebe
tonight.